Poto sappo e jeedidi. Yesu du gafagal. Sa imajun nyimbe hallube tiggeteno du leggal. Bana ni be mayata Allah. Gamajun be tiggi Yesu juude kwede du leggal. Allah wi. Tohinari itingo ijan ya fuye wala. Yesu mayi chakanya luma dinyimre mabbi lesdi dimmi. Soje e wi. He gonga netdo o obbiddo Allah. Bawo mayde Yesu sobirabe makko hocci bannu makko be suddimo be wattimo der yinaande be mabbi yinaane he hayre mawne soje e reni yinaane ganta goddo wujja bannu makko e bi'a o ummitake.